na fea kōrua inuku mai ai ki tūrangi nei. Ai a te kaupapa inuku mai ai kōrua mai te wā kāinga ki tūrangi nei.
No te tau, te kaumāiwa mano, e ono te kaumā fitu. Te tau i neke mai ai māu. Nā rā, i raro i ngā pakaneke neke a te Ministry of Works. Me haere ki te kimi parāwa hei oranga mō ngā hūnuku. Koe nei rā te kōrero nui. Koe huhua ngā mahi a te Ministry of Works i koneia. Ai tūtū atoa i ngā pare nei ngā ha. I neke mai ai te tangata ki kone, ana ki te whai ora anō hoki. Nō rātau. He nui waku tamari. Waku tamari ki whāngai. E hiara, e ono pea. Me maku were whea e riwa. Ia māu ako taku korou ai, i hara mai ai. A oaku mahira i tīmata aware, he tiaki he oro i he apenea, he tukutuku i te kura. Koe rā taku tīmata ngai i kone. Koe no i te whakatikatika i tō mātau kāinga. Kāinga hōu hoki, nui atu ngā mahi hai. Ai whakatikatika, ai te whaka mei iwaku tamariki ki ngā kura. E pai e tā, koe ni katoa ngā mahi.